Fusion Band. Waterfront Beach. Hey, guno mukwano gwa lero mama gutufudde bimpeme mpeme. Olumo tugufunira mu ebiniso naye era tetujja kwewala. Abantu baba ku mikolo ne beyanjula bono ye sweet wange. Naye olutuke waka olusi none mpizi.
Kumo kusinga kalira omulunjo wange, oh baby.